Usher. Ulochiwe ulochiwe mazulwini, ukubhaliwe encwadini enkulu, nami ngizofinyelela, ngizofinyelela, nami ngizofinyelela. Ulochiwe ulochiwe mazulwini, ukubhaliwe encwadini enkulu.
Limitless expeditions, I'm killing them. I'm a child of the most high, a feline with nine lives, a soldier that carried on. That girl on the last song, after life, after suicide, a date for the civilized to sit and be reminiscent. Tell me who had it hard. I'll tell you I had it harder. Tell you I had a father who played an antagonist. I fought till the bitter end. My mother in fellowship, she fell to her knees. She said,
that's all that's left to do. Watsi tanda zangania, these prayers are bulletproof. Watsi tanda zangania, that's all that's left to do. Watsi tanda zangania, these prayers are bulletproof.
Ulochiwe ulochiwe mazulwini, ukubhaliwe encwadini enkulu.
Silam lozi wong tralile, hotin kopeng aning empila, mkanza me vivung vung endilungam, hiking in nazuzi nigizi kolupav, pre nangelo tanga gul boning embisla, hangala zingzo pumelela, zo fingelela. Unganga bazi uzophumelela, uzofinyelela na.
Ulochiwe ulochiwe mazulwini, ukubhaliwe encwadini enkulu. Nami ngizofinyelela, ngizofinyelela. Nami ngizofinyelela. Ulochiwe ulochiwe mazulwini,
ukubhaliwe,
ukubhaliwe encwadini enkulu.
Ngizofinyelela, ngizofinyelela, nami ngizofinyelela.